Yeah, Rasmus, nasa abi baby. Pamoja sana watu wangu.
Tumekuja kuserebuka. Tumekuja kuwarusha. Weka shida kando ruka. Weka shida kando ruka. Tumekuja kuserebuka. Tumekuja kuwarusha. Weka shida kando ruka. Weka shida kando ruka.
Muda wangu umeshafika. Kwenye fani na wakilisha. Kita nalitucheka. Ila sasa tunawarusha. Mati mwana katika. Ukiweza wewe kamata. Sabi inishafika. Wanafiki wanapata pesha. Weka shida kandoruka. Hata kama umechafuka. Omba Mungu usijechoka. Ipo siku utazishika. Hata kama wakikucheka. Ipo moyo utajashinda. Hata kama nja ukishinda. Ila Mungu anakulinda.
Tumekuja kuserebuka. Tumekuja kuwarusha. Weka shida kando ruka. Weka shida kando ruka. Tumekuja kuserebuka. Tumekuja kuwarusha. Weka shida kando ruka. Weka shida kando ruka.
Ngoma nyingi simeseka. Weka mpya sinisha choka.
Serebuka.
Toa ngoma mwesi ya mwaka.
Serebuka.
Songea kaka uende ukatoka.
Serebuka.
Imadimu leo washafika.
Serebuka.
Kama ni mwongo ulisarabeka.
Serebuka.
Umdundo waki Afrika.
Serebuka.
Sali bazi ya kuchesa mabeka.
Serebuka. Tumekuja kuserebuka. Tumekuja kuwarusha. Weka shida kando ruka. Weka shida kando ruka. Tumekuja kuserebuka. Tumekuja kuwarusha. Weka shida kando ruka. Weka shida kando ruka.
Toa viatu vimesha luka.
Vimesha luka.
Toa shati jacho mwakika.
Jacho mwakika.
Sauti ni serebuka.
Serebuka.
Maneno ni sharebuka.
Walonuna leo wanacheka.
Serebuka.
Ingoma inawashika.
Serebuka.
Atashuka wewe amuka.
Serebuka.
Kikaze kwenye pilika.
Tumekuja kuserebuka. Tumekuja kuwarusha. Weka shida kando ruka. Weka shida kando ruka. Tumekuja kuserebuka. Tumekuja kuwarusha. Weka shida kando ruka. Weka shida kando ruka.
Everybody dance. Everybody dance. Everybody dance, 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 dance. Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, 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 dance. Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, 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 dance. Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, 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 dance. Yeah.
Hey, Rasmus, nasa abi baby. Pamoja, au sio? Tumekuja namna hii. Lazima watu waruke, au sio bwana? Weka shida kando, alafu naruka, au sio? Pamoja sana.